yimɓe ɓuran ɓe ujuneje temerɗe nayi nder liɓale maɓɓe dalila feccago mbeela alawu nder Maiduguri lamorde jiha Borno Ebre Nigeria woylaare. Mawɗo hukuma ballal ɓe masibu heɓi ka lesdi Nigeria bi'eteka NEMA Haji Azubaida Umar andini noon haa mo ɓe ziwi'uki ɗum tammi yimɓe kewtuɓe 35 nder yonki wakkati masibu ɗu'um. Mi heɓi haaluduki e goto nder yimɓe Maiduguri bi'eteɗo Abbas Muhammad do feccake mbeela alawu e wonnere ndiyam ɗam waɗi.
To alhamdulillahi ni ndiyam man ɗam waɗi bononda kam amma ɗam saali joni ɗam fuɗi e lorti ɓaawo amma ɗam waɗi bononda yimɓe ɗo nder wahalaaji ɗay nonnon yimɓe woɓɓe feere ci'eeji maɓɓe doole ɓe egga ndiyam partiɓe e ci'e battule ma battule gabaɗaya ummi reeta wuro man pat ndiyam man meemi reeta wuro ay Maiduguri bo wuro mango sosai.
Wurna pattule gelle Maiduguri ndiyam mbeela alaw nyaami nder haa e laamorde laamiɗo gelle ɗen Shehu Borno e juulirde jumɓa mawnde nde yeeso laamorde Shehu nden. Nder inaaje ɗe ndiyam wonni malla bo nyaami kawtidi e luumo mango ngo miiside nden bi'eteengo Monday Market e luumo na'i haa e kaɓɓordu tuuba'en mbi'ata prison ndu kaɓɓaaɓe ɓuran ɓe 200 coobti ndoggi nder maɓɓe bo haa e Boko Haram en saata gikku'en. Hukuma wallutuki yimɓe ɓe masiibu heɓi wi'i haa jooni ka ɗon tiini wallutuki wurtineeki yimɓe woɓɓe ɓe tampuɓe wurtaaki iga ɓaale maɓɓe ko ndiyam ɗam telli. Jiha yooɓe keddu haa e Borno fuu fottidi e wonnere ndiyam tottoɓam gese gawri ɗuuɗɗe ndella dalila ndiyam ɗam dillidi e gawri haa e relleeki Barwe malla bo ɗate jokkuɗe galluuje jiha kan mawɗe. Mi heɓi haaluduki e Muhammadu Sani mo gelle Borno Kici nder jiha kan ka yooɓe mo ndiyam dillidi e gawri gese Borno Kici.
Njerteɗam alaji emin gonnoɓe ɗan mbeelo ngokkol ko min njareno ɗa ɗande bo jam wari ɗum fuu wonmi diiɗum haala gese bo gese kam wona ko hoɗi gaba ɗe ndiyam en ɗon jooɗi baŋnge keelol keeji ampani doɓɓoneke waarake nder mo ɗum meeɗaari ma ɗum awa ɗum ndiyam tan waani bina haddine te e ndaruɗa huɗum hanjen tan wona goɗɗum ko mbiyata aa gomnati jahar yodde wona ko waddani min wona patɗe fuu moɗɗo wona tema koko ɗum waddani min kam ɗum hanjen woodi tokkojam ɓaawo daamagu e hanjum ba ɗon naƴi wata mi inaare kam waaleeɓe kilomita gooma ɗum fuu majum wala ko woodi.
Kerol hotowol ngol woni ɗo o Bappa Adamu Jakusko Radio America iga Damaturu jiha yooɓe.